Zenhousezambia.com.
Yeah.
Hey, Olaga, you're killing them,
my
son.
My future's in my hands, but I swear, I can do absolutely nothing without you.
Zatsogolo langa zilimu manje mwanga rango Komazi kudalila chitandizo janyo Fulu wonga tsogolo langa lo wale Masizinga tege kupanda udindo Kodi nino doctor Napena nino mafia Kodi nino driver Napena nino conductor Kodi tita figa Kapena muti tzitzila banjila Kodi muti pulu muta Kapena muti tzilize
Muti lalitze musamati tembelele na Muti tandize musamati pondelele na Muti dutitze musamati chowelele Tikufuna tikafike musamati solowele Nte musadule ntengo watu tikufuna ntunzi Mukalebea punzi tife tika kalapunzi Tinumila tima onamo za tuzitunzi Nte tikafike bwino bwino enata kuzi Sa jo the rap en kazi kutalowe nchito mpaka mumugone Wai kuchoka task paka tone Eta sambe ya kafala bwino temu samone Paka mumuita nile kofes mulibe zone Tika fika ndinu tika fike ntawi yake Ndinye ngo zake siti kufuna tiyake Poti nkarega yanke na ndeko swendi mbili yake Babe
Zato golo langa zili mumanje mwanga rango Komazi kudalila jitandizo janyo Fulu wonga chukulo langa lo wale Masizinga tege kupanda udindo Figa Kapena muti tzitzila banjila Kodi muti pulu muta Kapena muti tzilize
Timango kalila gulila Tawi zonse magola tamalila Muna tenga chuma chonse Muna timuti lela lelo ntife akapolo Muti pelege kusku Utiti kwenze tsogolo Muda lila banji anafenti numagolo Mati tumatika second drama inu unyolo Musa tikuwa tiritze ntawi ya tisa na kwane Musa tipange nkanza fomu kufuna mane Ngati ndisi sango ndeti sama sankilane Poti tonse tikuketza tukutatilole lane Pasambila mfulupa masambila kapolo Ntemu kakala mfumu antufesi ya gapolo Geto to geto, kombo ni to kombo ni mayadi tu mayada na wantemu aonongadi
Zato golo langa zili mumanje mwanga rango Komazi kudalila jitandizo janyo Fulu wonga chogolo langa lo wale Masizinga tege kupanda udindo Kodi nino doctor Napena nino mafia Kodi nino driver Kodi tita figa Kapena muti tzitzila banjila Kodi muti pulu muta Kapena muti tzilize
Ando kusilila abwino Zipangizo zabwino Ufulu wanga obanga tsokolo labwino Muzitili mbigita ziloto za tundi zabwino Mwina tiza kala preside tolo na mwino Muziti patanta wina fenso tisiwelenga Tisa mango fa kwanza tuza chenita ntimulenga Muziti vrempelela kwa chisumpi na malenga Msalumpolele zo hiba poti maua malenga Ntaenela kujazanu mako lo satisaine Ntaenelo kwila zanjalano satilaine Tsokolo lika wala mutato pa kujazaino Kutandizani mwino Yo wanga wonsa ponga saine Hasiponzi iti na fenso ndife antu Tikala kwa msatipanishe mopita msinku watu Tima kubatani ule muonse watu Fwati matiwa kuti na nundi nukolo latu
Zato golo langa zili mumanje mwanga rango Komazi kudalila jitandizo janyo Fulu wonga chogolo langa lo wale Masizinga tege kupanda udindo Kodi ndino doctor Napena ndino mafia Kodi ndino driver Kapena ndino conductor Kodi tita figa Kapena muti tzitzila banjila Kodi muti pulu muta Kapena muti tzilize
Download music at zenhousezambia.com
Turn up Kata tuta
It's High Macrova Studios We don't play.
Stuck up by young guy.
Yo, Lapa. You're killing him, son.